L'asma, c'est une maladie respiratoire.
Yonyo pofal, Joe Anawarta, wakati fu, toro sanne, bangal fofal, titalam mudun, anawai majude watu yoga, de chowda anda sauraifu, sakito anga kasen, yudum nyaw, donateado kibetet e sarabe, wara britani, sini sarabe netu gormu, en chukuwa e mudun, ibebe kebata, le sapufu atawa, tato e mupen, nyaw onangan umben, sini sarabe didom e fu, chukuwa e mupen, kuburi hodi fu le didom, atawa ngot o, chuku nangan um, le horungo jingat adi chakiti le mali, le him etem durum sappo e nayo nyaw tukku won e mubben le mabbe ko buri hodi fu tawam be dubbi noga e joy yaade debbe e joy mo tawe suko e mo tawe e mawdo ka mo tawe de suka be famarbe sanne nyaw o mo way sawrede ka ko buri hewde makko fu neddo rento dum buri sabbe mi holliti wiide jo dum nyaw don teddo non wadde horngo yalla sara mo di don tukku wala e mubben dun yo sakka dem mo nyaw o nangi darane sawrede hokkede safareji faratiji ko way wadde demudo na hani e rentade dun hono collaji turkiji urungoji parfait ngaji ad ummina iblis mum na faysa huyi sande do an way lata sabab fo ummito ko anduda ana waddo fu da hani rentade mudun o way warde wattu fu ka yude lewru novembre yaade lewru fevrier le wattu bibbe ledde buri hewde sembe kanye du wattu mo collaji kewi ndo ana way ummintindo sini ku ana wodi jokkini collaji ndo ana way ummintinde cukku le wattu mo cukku hewa sanne yo ndungu non sini neddo cukku won e mudun na hani dartude cukku si homo woni e mudun sabe cukkuji ana kewi si sini andama cukku homo woni e mada den woni ko dartete sawrede ne non hani modum woni e mudun fu yaata docteur en ko yaawi woni andibe kabaru nyawji buse yalla ana keba jawre nyaw cukku fu won safare mudun
et nous avons les traitements.